Seliphumile asihlale endlini Thatha isandla sami sihambe lapho umoya usisa khona Akudingeki sazi ukuthi sizofika kuphi Uma nginawe noma yiphi indawo Shiya konge ngemuva
Namhlanje
Siziphilele
Woza sihambe
Hambe